I did this for the love of my country. Watu wangu wa Pwani, Rift Valley, Central, Nyanza, Western na Eastern, tuwe na amani na upendo.
Be classy. 006
Champion Studios, baby.
Asa vijambeni vya nini kati nyote wanasiasa, Ruto ukiwa na Raila mulikwepo famili. Asa ugomvi ni wa nini, kumbuke ni TBT. Yale mliofanyaga nyote mkigombea viti. Nachotaka kwenu
one love, one love.
Nachotaka kwenu
one love, one love.
Wa Kenya tuwe na umoja.
Kwenu one love, one love.
Nachotaka kwenu
one love, one love.
Wa Kenya tupendane. Tukiona ka ugomvi tusichoche, bali tusuluhishe. Tusingoje na madhara ya tutoke, tufanye mambo yaishe. Kuna watu Ruto anakupenda, Raila nawe watu anakupenda, na mpunga ni mrefu sana. Wanajua mimi ni mkama, ila ni one love. Kama wanajua mimi ni mjaka, ila ni one love. Ole kaputa anajua mimi mtavet, ila ni one love. Hata Jo anajua mimi ni mdiki, ila ni one love. Nachotaka kwenu
one love, one love.
Nachotaka kwenu
one love, one love.
Wa Kenya tuwe na umoja.
Kwenu one love, one love.
Nachotaka kwenu
one love, one love.
Wa Kenya tupendane.
Nachotaka kwenu
one love, one love. Nachotaka kwenu
one love, one love.
Wa Kenya tuwe na umoja.
Kwenu one love, one love.
Nachotaka kwenu
one love, one love.